Nambele babemba nimbalamba basele bakashiba bena kwabo. Nambele babemba nimbalamba basele bakashiba bena kwabo. Bambila babemba nimbalamba basele bakashiba bena kwabo.